unachezesha aswa na moyo unaduna unauchezesha chakacha kila saa macho yangu kukona we anataka kuivusa unazidi mpaka napata kicha benzi mapenzi donda si unajua na tuwezi mipoko ndeke nimeshatua benzi mapenzi donda si unajua na siwezi wajua kwako mina ugua kansa 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 ya mapenzi kansa 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 ya mapenzi.
Kansa, kansa, oh, kansa, kansa, oh,